omusajja Christopher Okero nnyo omwagambibwa okukakana ku baana abanaamabujje n'abatta mu bitundu eby'eggaba olunaku olwaleero lwasuubirwa okutandika okwewozaako mu musango ogumuvunaanibwa. Kino kyeddiridde olunaku olw'eggulo oludda oluwaabi okuwunzika obujulizi bwalwo era abajulizi 18 be baaleeteddwa mu kkooti okulumiriza Okero ku ttemu lyagambibwa nti yalikola ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi guno ku kifo ekirabirira abaana ekyaggaba Early Childhood Development Center. Wabula olunaku olw'eggulo omulamuzi wa kkooti enkulu kaakati etuuzibwa eggaba Alice Komuhaj Kawuka bwe yayanjulidde Okero engeri essatu z'asobola okwewozaako omuli okukuba ekirayiro eky'okubuulira kkooti amazima omutali bulimba ate oluvannyuma oludda oluwaabi ne lumubuuza ebibuuzo ku ebyo byabeera ayogedde. Ate engeri ey'okubiri ey'okwewozaako nga talayidde songa n'eyasembyeyo y'okusalawo okusirika era oluvannyuma Okero ku nkola zino essatu yasazeewo nti agenda kweyambisa ey'okunnyonnyola emboozi ye nga talayidde era n'ategeeza nti bannamateeka tebajja kumubuuza bibuuzo. Mu ngeri y'emu Okero ono yalayidde yalagiddwa okuleeta abajulizi be ng'amateeka ga kkooti bwe galagira era kkooti we yawunzikidde ng'agamba nti alina abajulizi bana ab'okwanjulira kkooti era embeera yabadde bw'eti ng'ono asaba amasimu ge abanoonye wadde nga yabadde asabye n'essimu ze okuteekebwako data naye omulamuzi kye yagaanye.
Yes, my lord. I have some witnesses in mind, but I'm not sure that I would be able to avail their information to court to be able to find them.
No, it is not you to find them. It is court to find them for you.
Yes, my lord. I have
so
some.
Just give me their names and their particulars. Then we shall send out summons, and we shall ensure that they are served.
My lord, even names I don't have, but I expect that I could be able to find them from the phone, my lord.
Which phone? Because they are quite a number. They are already court exhibits. We can avail you the phone.
It's two of them, two phones from there, my lord.
Omulamuzi okutuuka okuteekawo olwaleero Okero atandika okwewozaako kyaddiridde Okero ono okutegeeza nti yabadde teyeetegese ng'olwaleero lwagenda okusobola okwewozaako.